I've been watching you. Bruce Melody kwa majina.
Hello.
Na msini ulize nyiwe niwe mnajua. Na kunzo mnunge habiba bibi. Muganga voga yuko nguaye. Umugabu hora mchinya sika yenza na marira nzino kugura maua. Now this time see long distance. This love's too sweet. Well they know that I got everything yo. They want to steal my heart. When I think about that, my love, you are my priority. They don't know that you got everything, yo. They wanna steal my heart. I don't wanna think about it, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kamoyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kamoyo kangu ti, ti. I got a woman. Priority. Nafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti.
Uwe, kutoka alo. Kwa Instagram wamenipa jina jipya. Wananita kinganga. Ilo mimi sijari. Potele pote ulala. Wanipe moyo wako. Wambata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi. Mimi mwenyewe inatosha. Wanipe muda wako. Wambata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi. Mimi mwenyewe.
Well they know that I got everything all. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, oh. They wanna steal my heart, oh. I don't wanna think about that, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. I got a woman, priority. Nafanya kama moyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti, ti, ti.